number six.
Oh na na na, si unitoke hata mara moja, akilini mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mi how I feel. Nitasema mi oh, na vitu vyako vinachanganya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are magneto na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, nalia ba japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mi how I feel. Nitasema mi unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu.